Afuayin Palama Kenya Abana Langa Motumabiyeti President Kenyatan Akapala Mabiyeti Bittimsan Gafachun Sirimit Jechun Mormon Justin Muturi Wantikun Biyeti Rakoke Sabuse Jechuran Kalesep Sagazite Sotaf Kenani Retrubatan Galmo Dawit Nairobi Ragabasakaba
Justin Muturi, Afuayin Parlama Kenya, Abana Langa Motuma Kenya David Maraga, Yade Sam President in Bieti Aka Parlama Kenya Bittins of Desan, Sirimiti Jaran, Maragan, Parlama Kenya, Hira Bieti Kawatet Demiturba, Hojira Ulchuan de Defi, President in Kenya Turban Sadike Sati Warakana, Hojira Ariuka Bajichun, Yade Desanijuru. Justin Muturi Garu, Yadekun, Yade Debati, Jechumurmu.
The action by the Right Honorable Chief Justice to advise His Excellency the President to. As aforesaid, is ill-advised, premature.
Akazidu motorin. Gursi kabajamu abban langa president biyeti tip diyesan waan naga ufkisa gabu muti. Gursa bilchana inkabne, seras kayene ganne, biyalle burjaji ke sakam busuda. Kanafu koreen parlama biyeti abban langa buur rakko kana utubikanu, gursa akasiga gisa biyeti tip kanunzani sirrimiti jada. Nimormas. Kanamale sabban langa de mumara wihera mutumma biyeti ratti, komi wallama yaman ratti baname, manamurti olana kenya jira chutu kobagabani, kanagodan. Kanafgama kenyan, yadi kun yada bilchina inkabne janet furuan nanuti ije chundu batane jiru.
It is therefore premature in our view, for the Right Honorable Chief Justice, to take this action.
Murtena ban langa mutumma David Maraga, President Kenya Tagafatan, waike watad demiturba, kaira mutumma biyeti kesati era mejiru ratunda. Herrikun namoota bakka bu'ummaanti somootummaa filataman keessa lama sadaffaan saalaan qixxatawu qabu jedha. Maragaan herrikun erga raggaa eeganna kudhan darbu paarlaamaan biyyattiis hojiitti akka hiiku himate hedduun dhiyaatus dideeraa jechuun pirezidaanti keeniyaattaan miseensota paarlaamaa kan akka bittimsan gaafatan. Pirezidaantiin hawaasa ogeeyyii seeraa keeniyaas gaaffii David Maragaa kana deeggaran. Nelson Haavi pirezidaantiin hawaasa ogeeyyii seeraa keeniyaa paarlaamaan keeniyaa ajaja kanaaf qaadiyamuu miti isaantu itti gaafatama dursaa jedhan. Kaleessa gaaffiif deebii televizyiinii keeniyaa KTN jedhamuun waliin yoo gaggeessan pirezidaanti keeniyaattaan yoo gaaffii kana fudhatanii hojiirra oolchuu dhiisan maaltu ta'aa jennaan. Tokofa seri parlaman biyeti basu furata madaba Lami mudamni parlaman kenus niyafa Sade sommo ministeri marleka biyeti Minda fi faida misizuta parlama afkafaluf Dirkamni rejiru nika aje chundebisan Dimma kena lalchise Wajiru president Uhuru Kenyatta Hagayona Davi inkenine Gabas Sagali Amerikaf Kalmudoit Nairobi